simasimolabe ekifa muno lwaki obuzabuzo nimba kyolisiraba kituufu oli mu kutambula olinga talaba bulwadde ensinene mukwano abasajja kendeza gwe obanga gwe bosazeo bojo kunumyanga omutwe awe kyokola sirina mama wenonyeze gyolaga oyagala nzemberawo nga sifuna butuliro awo mala biseera era toyonona budde osimasimolabe ekiva muno lwaki ombuzabuzo nimba kyolisiraba kituufu oli mu kutambula olinga talaba bulwadde ensinene mukwano abasajja kendeza gwe obanga gwe bosazeewo bojo kunumyanga omutwe awe kyokola sirina mama wenonyeze gyolaga oyagala nzemberawo nga sifuna butuliro awo mala biseera era toyonona budde
Singapore.
la la mama kwansi masima katigiro kende Siba katigiro kende
Atwala twala kare Atwala twala mama
E la 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 mama Kwansi masima katigiro kende
Wefude mami mudia Wefude mami muju
E la 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 mama Kwansi masima katigiro kende Sima katigiro kende
Atwala twala kare Atwala twala mama
E la 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 mama bosi basi ba katigiro kende
Wefude mwami muju Wefude mwami mutia
E la 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 mama bosi masima katigiro kende